nyota fanaka. Kacheliba, nimerudi tena. Kama wile bar, kama wile bar, we merep. 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 Ne tom da manat nyawe kikesu wachona kikwininde yotokau ataka makimwa tokumoi kulende meterata mito papo nyomi kurosei mama kaundi yale yote umefanya Mungu akulinde tunaomba sana uwe bora na wabaya tawaganya kisha tena uongoze kama jana ona venye uko bunge unatutetea mara kwa masomo pia unasaidia siku hizi nimeona unajitolea ili masikini kwa tajiri alipia teki kazi nzuri watu walipata pesa yanga pia tukapata sasa jua nayo zako tunafuata mwisho tule mbuzi kuku na mabata kajiliba kama wile bar we merep 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 juzi walitaka kubishana nikasema mama yetu ndiye number 1 hata kama wanapiga domo kukukana ila kazi nzuri wewe fanya bwana nani binadamu ni wazuri tena ni wabaya shida unazopata kwao ni maburudani wanakutukana kesho wanakudisaya yani walimwengu gani hawajulikani ona mikutano nyingi unahudhuria maka mayatima wengi unawahurumia kweli mwenye macho ambibi tazama wewe fanya kazi matokeo ni labana chepoche ukae kama wile bar wewe kama wile bar wewe Kama wile bar we merep. 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 Jemkan ilende nyine paponya orein imowe nyine jeptanja jepakatega ilende nyine berkecha oreite omowe kwane katanja kacheliba olende kwane alale mbaka naita omowe kwane Karengir kutangurtum Omowe kwane Kamna gai kapenguria Olende kwane Sigor pipasok Olende kwane Kama wile bar we merep 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 Kama wile bar we merep